merdona sev. Usi dini merdona sev. Chungo leza fikisha mita ubebi. Nani atakula? Nani atakula? Nani atakula?
Stay with the pressure. To me are you here? Usishi fuleta. To me are pressure. Ikuzoe. To me are pressure. Ikuzoe.
Run. Yeah. Umaskini sikupeni, staki tena ukuwe mgeni. Naogopa Mungu tuna deni, na kuoga kwa bisheni. Sirudi tena ghetto, zile enzi za metro. I wish ningekuwa holiday, ningelewa hadi kesho. Jupesa iko, ni wakati sina. Na miuchapa kazi, siwezi jinima. No. Jupesa iko, ni wakati sina. Na miuchapa kazi, siwezi jinima, oh no. Champagne showers, what is mine is also ours. Baby, here's your monthly allowance. Pesa ni maua, come receive your flowers. Siwe na pressure, tumia hiyo hela. Usishi for later, tumia pesa ikuzoe.
Boca bada boca, no pyramid scheme. Hallelujah.